Radio Pulpit, 657 AM.
Kunohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilithathe leli thuba ekuseni kungolosihlanu ngikubingelela egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ke ngilithathe leli thuba ngibonge kubahle nhlapho ukusibusa ke ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akugcine asigcinele wena mlaleli. Sisaqhubeka ke nendaba yethu ncwadi yabaseRoma, ncwadi elotsho umpostoli Paul ebhalela ibandla labaseRoma. Mlaleli, uma ungabukisisa kahle, zonke incwadi ezilotshwayo noma ezikhona ebhayibhelini zilotshwe zikhona ngenhloso. Ngakho ke la umpostoli Paul ubezama ukuveza ivangeli, aveze iqiniso levangeli la kuleli bandla labaseRoma. Siyakhumbula ke ivikele ndlule siyesabona ukuthi umpostoli Paul umuntu onjani, kanti futhi ke sasho ukuthi ke endaweni eyithize ubezama ngayo yonke indlela yokuba aphile kuleyo ndawo ngendlela labo bantu baphila ngayo ukuze azokwazi ukubazuza abazuzele enkosini. Ngakho ke nala kwabaseRoma ngokunjalo futhi waphila, wazama, wabheka ngendlela abaphila ngayo, wa-adopt istayela sakhona sokuthi ke ikakhulukazi amaRoma afundisile ingane zabo umsebenzi wezandla ukuthi babe ama-hard worker. Mlaleli, bangabheki nje bahlale bakhuleka imini yonke bafunda iBhayibheli imini yonke. Cha mlaleli, yonke into inesikhathi sayo mlaleli. Abanye ke namhlanje bablame uNkulunkulu ngenxa yobuvila babo, abanye namhlanje bablame abathakathi ngenxa ye-ignorant yabo, abanye namhlanje bablame abashifta, bablame bamixele kubobani ubani ngenxa yokufeyila kwempilo zabo. Kumele uzazi mlaleli, kumele wazi ukuthi kungani ukhona la emhlabeni. Manje umpostoli Paul wayekwazi ke lokho, akazange athi hey mina ngifundile ngihloniphekile emhlabeni wonke jikelele, ngakho ke kumele ningiphathe kuleyo level le. Wayekwazi ukuphila nabantu abakuleveli ephansi kakhulu, akwazi nokuphila nabantu abaku-average, akwazi ukuphila nabantu abacebile mlaleli, akwazi ukuphila nabantu abangafundile, futhi akwazi futhi nokuphila nabantu abafundile. Mlaleli, yivangeli ke lelo, hayi lele silibona namhlanje. Awu mlaleli, aze akhuze uJames athi uma kufika umuntu odla izambana likapondo simthatha simbeke lapha eyitulweni eyiphezulu, loyo ke ohlwempu asinandaba naye sivele simbeke emuva. Uyakhuza ke noJames mlaleli. Ngakho ke usuyabona ke umpostoli Paul impilo ayiphilayo, noJames futhi akhuze lo mkhuba osokwenziwa kule insuku esiphila kuzona. Uthola abaholi babheka ukuthi hey nango singamthatha simbeke lesikhundla lesi. Umuntu abanjwe ngeposition mlaleli nanoma impilo yakhe ingacacile, labo abanganatho mlaleli abanakwa nokunakwa bakhashelwa le. Ngakho ke ake sibhekene ivangeli esilishumayelayo namhlanje. Ake sifunde kuzenzo zabapostoli chapter 16 sizwe noku umpostoli Paul ukuthi yena ke usethini ke mlaleli. Chapter 16 sicala ukufunda ke laphana ku verse 37 sigcine laphana ku verse 39. Ifunda kanje yona ke, kepha uPaul wathi kuzo basishayile phambi kwabantu singalahlwanga cala, thina singabantu abangamaRoma basiphonsa etilongweni manje basikhipha ngasese na qhabo akuze bona basikhiphe. Izikhonzi zabikela izinduna lawo mazwi, zona zesaba sezizwa ukuthi bangamaRoma, zeza zabancenga sezibakhiphile zabanxusa ukuba bamuke emzini. Kuverse 40 bese lithi ke base bephuma etilongweni bangena kwaLydia, kwathi sebebabonile abazalwane babaduduza bamuka. Usiyabona mlaleli lapha ekhaya ukuthi ivangeli elashunyela oPaul kwangathi thina-ke kule yinsuku sesiyali-downgrade, angazi noma ngayibeka kanjani, ngendlela esenza ngayo izinto. How about sibuyele sifunde kulaba abashumayela kuqala. Lana ke siyakhumbula ke mlalelo ukuthi uPaul wayeboshiwe, wayeboshelweni. IBhayibheli lithi kwakukhona intombazanyana ethize eyayinomoya wobungoma. Yayimemeza njalo mlaleli. Hayi kayi one. Ibiphindaphinda mlaleli. Ngakho ke umpostoli Paul wayeseqasuka ke. IBhayibheli lithi ke wayesebhekana nale ntombazane wayesethi ke wakhuza lo moya wobungoma okhona kule ntombazane. Mhlambeni mlaleli kube bekuyithe insukwini esiphila kuzona. Besizojabula sithi uyabona namademoni asazi. Basazi amademoni. Kepha umpostoli Paul akazange ajajuliswe yile ntombazane uma iloko imemeza emva kwayo. Futhi akazange asheshe akhuze lo moya. Kungakho iBhayibheli lithi ke singasheshi. Entweni eziningi abanye bethu siyashesha. Kepha umpostoli Paul akazange asheshe. Ngakho ke iBhayibheli lithi ke babanjwa ke. Ngenxa yokuthi bakhipha lo moya omobi noma lo moya wobungoma kule ntombazane. Siyazi ke phela ukuthi ke umoya wobungoma ukubhula, ukwenza yonke lento, ukulapha abantu ngendlela ethize, yabona into ifana nalokho. Kepha ke iBhayibheli lithi ke laba ababethola umvuzo ngale ntombazane noma inzuzo ngale ntombazane ngalo moya wobungoma. IBhayibheli lithi base bathukuthela ke baseke babophisa ke oPaul kulaba babamba ke babashaya ke benza yonke lento abazange futhi baloke bamemeza hey nisishayelani thina singamaRoma nisishayelani thina yabona into efana naloko iBhayibheli lithi ke babashaya babathatha babafake ejele kwathi uma sekufika isikhathi sokuthi babakhiphe mathumela umlayezo ukuthi ke bakhishwe ke kuyilapho ke umpostoli Paul iBhayibheli lithi futhi akazange ajabula athi yabona uNkulunkulu uzwile imithandazo yethu sesiyaphuma ke manje bazosibona kahle. Kepha iBhayibheli lithi wayesethi cha nisishaye phambi kwabantu singalahlwanga yicala. Nasishaya ngenxa yezizathu zenu. Kepha ke manje sifuna ukusikhipha ngasese. Cha, mani kanjalo. IBhayibheli lalesithi ke basebethi ke bona ke thina phela singamaRoma. Ikhulu uma sezizwa lokho ukuthi zishaya amaRoma, hey zethuka mlaleli. Njengalokho isazi kamhlophe even na today, amaRoma abaluleke kakhulu. Ake sibambe la mlaleli sizoqhubeka kivikelizayo. Kungako ngithi kuwe ake sibuke impilo kaPaul nanokuthi ke alobele incwadi yabaseRoma kubalulekile ke lokho ngenxa esikade thatha le ntambo ngiphinisela kubahle enhlapho bahle intambo seke zakho babayilapha ekhamla leli.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuis, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.